abantu jembera pulira bebuza nyo kundi okikolo otya naffe tutwale tufunegezi okikolo otya nogejja nga tolina mmere okikolo otya nonyirira nga tolina kiziko ofuwa etooky olungereza nga tolina bbaluwa bebuuza naye gwe okikolo otya mazima gwa taasoma ofuwa etoolungereza abajja tambula motoka ovuluumula bamulayikwa ba wano basomye bagenze na kenya bebuuza okikolo otya awulira ansa gye mbawadde
Walala bange
Walala nina katonda
Katondo wange Si wansasi
Walala nina
katonda Ono katondo wange Si wabupakulizo
Walala nina katonda
Sina ilizi Sina mandwa
Walala nina katonda
Sina bikali Si wazisadaka
Walala nina katonda
Katirumba Omuntu aina katonda tomuzanyisa Obanga bamugobe Enchane bakuzamu kuzomota bulira katono samu chikopanywe muba muchanyumya laba yatekwe boka wuta omuntu wakatonda mugende kompola omulemya kampala lere enchane bamuwabiza muje mukabira maziga njenja leru myechalo yaba nemera mazenteze nazirunda buno bulwadde nabulinya komanya sirimu kansa mutwe musujja sukali tebimukwata nebo mufuyire mi
eyemitwo musamba
sigala tendereza mukame dokolo nelikwe fulira Ogambiotia
Walala
bange
Walala nina katonda
Katondo wange Si wansasi
Walala nina katonda
Ono katondo wange Si wabupakulizo
Walala nina katonda
Sirina ilizi Sirina mandwa
Walala nina katonda
Sirina bikali Si wazisadaka
Walala nina katonda
Labo mzungu bakusima Bakufumyo bubi Wafumbe wange Musima nyirungereza Mbuza kwantwale Canada I remember mkenezeza liemba Kuchanzarwa January paka December Katibia chuke mbaze nyamaza nsemba Kwenko wazipiza mnyonyo jendye buga Yali yatambuze vikele katimpa kinze Basuza busuza kwelaba yo wenzimbe Yali asabiliza sente katinza zigaba Wabusa busa mukama kwe jangwe wange no. I remember mkenezeza liemba Kuchanzarwa January paka December Katibia chuke mbaze nyamaza nsemba Kwenko wazipiza mnyonyo jendye buga
Woo!
Katirumba!